is alert na haka kajaba Canada ni kwa alert for me kijipa na jitoa very fast so ni one nimekuja home ni jondoe very fast nikingoja na ile uba yenye cheza last nafa kuenda church but dani minja kama jumanze venye kumeshika duki piga ni reverse ngoja hold up kuna mali imekam kando kevi subaru na najua time jam for happen kwa jam unajua water ni a tease alata haka kajaba Canada ni kwa alert for me kijipa na jitoa very fast ni a tease alata haka kajaba Canada ni kwa alert for me kijipa na jitoa very fast yeah kibidi kali na nichopi nikitokea bash na jifanya sijasusi alafu kwenye niko wanadai ati watu kijaribu mtu mmoja utalala na masoki don't you kipata nimefura usitry kubisha hodi usilize nikindasu jua poa watu honi ni macho imefura usichoche ati uoni venye zanionesha ni ati danya kwa ploti alata tease alata haka kajaba Canada ni kwe alert for me kijipa na jitoa very fast ni a tease alata na haka kajaba Canada ni kwe alert for me kijipa na jitoa very fast alata. Alata.